kuingiza kama ujaibizoe. Manara haya kuingiza ujue inapo.
Alex on the beat.
On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay, and that's right. Do the wako, jako, now swako, jako, now
swako.
You got me falling in love. You got me falling in love.
International boy, DJ Perez.
Ni familia ipo siku tutapata. Sina na viki zitakwisha baby.
Kitu na boxi Paris usiku nipe shoti Paris fanya kitu na boxi usiku nipe shoti fanya kitu na boxi fanya kitu na boxi usiku nipe shoti usiku nipe shoti usiku nipe shoti.
The international boy.
Oh yeah,
DJ Paris. DJ
yeah,
Paris.
Ponde boy,
rusu, chuku chuku ni sasa mole, mina ninginia, komarati ni popole.
On the beat,
kiru chuu, nipete na baba niwe, mina kuzimia, sizingue unisumbue. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Mimo zako imesha mkolea my baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea. Mimo zako imesha mkolea my baby boy. Ukienda zako minta nyongonye
Acheli za
Bebi unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati wali za
Mangara haya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli za
unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati wali za
Mama unafanya tembo kutuwa nadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga. Penye zike na shuruba pekia kono ulini kumbata. Piki piki upande uba upote lipo kanifuata. Na bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji. Panda ni pande tumwage mbolea baby. Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zambe
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Acheli wali zambe
Manara haya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli zambe
unapenda vya giza giza kama ujanizowea.
Acheli wali zambe
why nini kuuliza bora ningejitengea. Onana
oi 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 oi
oi. Sasa unanuna nini au nadhani hata mimi napenda. Ni
Nishazichoka na mimi Boga za majani kila siku mlenda
Siko juu siko chini Niko nusu sado Sio wa kumi si sabini Ngoma ngumu bado Kama ibada na swali sana Usiku wa manane Tena nafunga na suna Mambo bado bado mwana wane Naona ya nasidi kuhuma
Nikirudi na asira asira Nizo Mambo magumu bado bila bila Niombe Nikirudi na asira asira Nizo Mambo magumu bado bila bila Niombe
Perez
Hali nyakasa
Nifumilia ipo siku tutapata
Hali nyakasa
Sina na thiki zitakwisha baby
Hali nyakasa
Uchana kope mekapu utapaka
Hali nyakasa
Tutabadili mboga kuku kwa manyama
Give him the fire, give him the flame
Choche ya kuni kipenzi changu Asubuhi tumbuli kikuminginya Pokea kidogo changu Tunywe chai na mkate wa kumimina Akili kichoka, riski nkikosa Najua kwako ntajiri waza Kama makosa nivute chumbani Kununa nuna unajile maza
Usta milivu, muna wachache mno Jua shita rafiki wa mbivu Bada ya dhiki mavuno Kila jema lina maumivu Na kwenye walio motumo Ya Rabbi salama tupe tulivu Penzi lisifike kikomo
Kirudi na asira asira Nizoe Mambo magumu bado bila bila Niombe Nikirudi na asira asira Nizoe Mambo magumu bado bila bila Niombe
You got me falling in love.
DJ Perez on the ones and twos.
See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I go take you to mommy first of all. You do me anything I like in my baby You the best in my mandola In the morning back at night in my baby You be teaching me how to love you shape, baby you're wasting I go give you all my money let me invest it Baby you the best of the best I'm not gonna lie let me say you got me falling in love You got me falling in love oh. You got me falling in love Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me my tea, I go pure bloody. I not go leave, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a lipito.
Me paralyze when you get up close to my screen. I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie.
International boy, DJ Perez.
Paris, Paris.
Oh, are you lying, sir?
Unge madia kapita, miki guna shafika, inaga nyoganita, baby. Chauru taki kabisa, eti unache na visa, ya fira minamus,
vingi. Ikilala na utakama naniita, nafumba macho navuta shuka, naona napumbazika. Unishika ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we.
Pale tulipokutana mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana pale tulipokutana na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Log on to www.djparis.co.ke.
Nzi kidona ni uvio hengo alisema marathi, yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameni banusura jeuri sina tena wendo kiganzi, meni maliza hasira siku mnyo kisema. Nidekeze nilewaze, washushuke wanyamaze, nikinunga nibembeleze, usini pepe nipulize. Watume washituke roza uzi waume, mini pike ule chote unenepe upendeze.
Kufuli ama Kenyatta wa Kenya, ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, ino manolo yupolo mpaka moyo akauta vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masonki kwenye majani. Utaweza mwana wa monde amemshinda shankani. Akiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Nikupe mwogwa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ole ni msiwezaji kuzunguka.
One night is ten.
Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
One night is ten.
Konde boy, siku hizi kupenda penda kumepitwa na muda.
One night is ten.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
One night is ten.
Usijidanganye umemkamata, mtoko wa mujini, magoli mengi samata, hata uzame chumvini. Ila kuna wazee wa migodi awagonga gihodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Wenzako najaza mimba, uko jimu najaza bodi. What I believe, no money no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda sharukani.
Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby ola ni, misiwezaji kuzunguka.
Kabla kuja pambazuka.
DJ Perez on the ones and two.
Chisadi mona atakili wezi baini shamti macho moyo atakama kibaya. Kifacho mtu chaki kuko sisiki wala siambiniki, na kupenda kipimo sina. wako ni hoi chakari na lewa enesi mwe wangu na wako ni natuwa kafanya makazi jiji oh. Napena mapaka mjini mkani rubuni nusu wa nitu iru oh. Peno siku tamani jiji oh. Ila kaja toto la moto kani poza kama uji wa mtoto ila sunonyosha binyosho ya toto na moto kani poza kama uji wa mtoto mister tunonyosha minyosho nakupenda vibaya
baya baya
yani vizuri vibaya
baya baya
nakupenda vibaya
baya baya
yani vizuri vibaya
baya.
DJ Paris
Usanisha Bazi na jani Usanisha Banya na paka Usanisha Yama kwa nyama Usanisha
Mama we
Mabaria toka buza tulifika Waweke fensi tunarukaga ukuta Kama mafisa tuachegeta mifupa Mifupa Chantu mavi wanashikaga ukute Bia tatu la badayo tajutu Kama ulitwinga basi leo tunafuta Tulifuta Watu wanaruka majeoka uko
Mama
Viuno vimefungwa mota hivyo
Aye
Siku chafu wana boxa uko Mjama katangaza doa uko
Ahe, ahe Mama, ahe Ahe, ahe Gusa, ahe Apo gusa unase Gusa unase Lende gusa unase Gusa unase
Usanisha Bazi na chanya Usanisha Banya na paka Usanisha Nyama kwa nyama Usanisha
Mama we
Oh my Kikanyagia Hatari ya moto inaunguza Kucha Simambia Mgambo wa murungu suuza
Gande gande kama ruba Nipe mahaba na huba Wasema umetoka buza Beba bembea buza
Mambo yente yente Teke teke Ongeza makeke kumali pake Chumbeza mbele kitu dedede Chumba ni karate mixa mateke Usiji ukansusa Napenda ukingusa Safari nafika Hasa ukini oleza yeah.
Usanisha Bazi na chanya Usanisha Banya na paka Usanisha Nyama kwa nyama Usanisha
Mama we
Usanisha 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 Bazi na chanya Usanisha Banya na paka Usanisha Nyama kwa nyama Usanisha
Mama we
DJ Paris Paris Paris
Choma quarantine, quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Where?
One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay, that's right.
Where?
Do the wacko jacko, now slide. Now, show me quarantine,
hey.
Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left. To the right, one, two, three, four, then five.
Okay,
nay, nay, that's right. Do the wacko jacko now slide.
One clap, two claps, shingo, fanyo na itopa. Mama, inoka, kiuno, kama na kisusa. Sometimes na boeka, nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now, show me quarantine.
Hey.
Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Hey.
One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay, that's right. Do the wacko jacko, now slide.
Okay, stop.
take a selfie. Insta, Snapchat, kote posti, and then drop. Kicho cozy, ringa, ukomeshe mabitozi. And then run, 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 halafu turn. Turn, 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 turn the G.
Now show me quarantine, quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. Now watch your quarantine, quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right, 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay, that's right. Do the wako, jacko, now slide.
I can transform your robot. Nigga control, car remote. Your hands, your neck. Now round and round and wait.
Ooh. Mara TikTok.
No rush, no rush, no rush.
Vi challenge vya mito.
No rush, no rush.
Karantini yangu mina machizi.
Cheesy.
Niku party no usingizi. Ukisikia tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Quarantine, quarantine. Ama adiva, wala, wala. Kakwa madiva. Ama adiva, ama adiva. Wala, wala.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, mama dictate you, baby. Mwema nipigwe mawe sababu yako, baby. Wapenzana nanichora na vinaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata delisha. Haina majoto, haina ukule mafoto, kaina nikuvisha pete, faina. Baby we wa moto, wa moto.
Bebe nataka, weningune wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, bacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, bao, hatari, achana nao. Una meripata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kaina, nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
DJ Perez on the ones and twos.
Changed my life. I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Dear more, dear more. I wanna spend all my life with you. Nishachoka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Yananipa. Baby, I wanna. Would you be my wife, oh, baby? I wanna make you my wife. Would you be my wife, oh? Oh, oh.
The international boy. The international boy. DJ Perez.
Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Sakitena uwe bachelor. Oh, bachelor.
mi upepo wewe bendera, joni kupera.
Sasa utamu mahaba ndo naleta mama.
Wewe wili inaswali vile vile tena wili, unaweza kunipenda tuwe wawili, ama nikesi tuka nandi na ye ali, basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka kama ngungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you, hakuna mwingine atakuwa majuju. Pepeta 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 nga pepeta pepeta.
Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 kune ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 kune ma. Nikune, kune, kune, kune. Kuza sexy paki baby hizi kitamina. Nende home quarantine tupige kambina. Pige lindo kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesigino. Nizidisha mauno ni ikate. Mpaka kisigino nyongeze na mikono. Ocha na the kibara. Kuku kenyeji utapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara milete. Lakini pole pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subti mama. Kisupageti. Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, sakata Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Kira Brown. Na Medina.
DJ Perez on the ones and twos.
How deep is your love for me? Yeah.
Paris.
See your wounds are seen to yours. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, totally.
Yeah. I took a bite and I fell in love. Yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy? Baby, to my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Yeah, yeah, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
In Sanzu's on the baby, do somehow. Give me love, yeah. Do somehow. One time for my baby love, yeah. Do somehow.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, Ivoni kusabila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kunikamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka mihoi. I can't breathe. Unavozungusha body. I can't breathe. Mzuri kama mdoli. I can't breathe. Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds was on the baby.
Do somehow.
Give me love, yeah.
Do somehow.
One time for my baby love, yeah.
Nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Naisi ya kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuchi kuchi chumbani aziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Tuchea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi.
Nang'ang'ana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Hani mikoko nazimbata nitafune unavyotaka kiuno sindimba chakacha terebuka unavyotaka.
Nionyeshe niweke tembete
niponye ponye bebe.
Nionyeshe niweke tembete
lobo.
Nionyeshe niweke tembete
ni bebe bebe bebe.
Nionyeshe niweke tembete
I saw me love you too.
Same.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Napenda ukichombeza umeniweza nipendoa. Tuchangie na damu. Pendo ukichombeza ukinigusa minaloa. Sinachewa ubani. Lindini. Kesho nitafune milimbi. Na bao la ushindi. Mchezaji chake kigimbi. Roho zina wauma, mimi kuwa na wewe. Zina wauma, mimi kuwa na wewe. Tangangana nawe, nitabaki nawe, sitokuacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Hani mikoko nazimbata, nitafune unavyotaka. Kiuno, sindi machakacha. Serebuka unavyotaka.
Nionyeshe niweke tembete.
Niponye ponye bebe.
Nionyeshe niweke tembete.
Lobo.
Nionyeshe niweke tembete.
Ni bebe bebe bebe.
Nionyeshe niweke tembete.
I swear me love you too.
Watoto sina rangi na mke na zipaka. Watoto kiswazi wezi utatweke mipaka. Metaka, yongo konyoka. Hakuna kinzi ya tuwezi ruka. Tusha sukuma sana milango ilo andikwa vuta. Niamini na inafunguka. Mbwa mkali usikatize. Waoni tunapita. Tunavuka kwa kamba madaraja yalovunjika. Mungu wetu halali wala hendi likizo. Hatuachi kumwomba na nafuta matatizo. Akija tena naomba tena na Mungu anafuta tena. Mioyo yetu iko safi, safi ile kinoma. Kifo kiniwe au maumivu nikomaze. Yote sawa ila ujinga usinipumbaze. Kila kiumbe na njia yake, moyo na tamaa zake. Mungu mpumbavu ndo anaweza bwekea ndege. Mini hustler baby, that's what I do. I hustle. Shida zikwepeki zipo kukupima maso. Zikutwe macho, zikutwe jasho. Zikupe kile na zikuandae kwa kesho. Jikaze mwana, usichukuliwa mateka. Kau na chana na dunia, wendo wandike talaka. Ukiomba mafanikio, famwe na kuje na wivu. Vitengani, vikae mbali, kidevu na ndevu. Dunia haita simama, ukigoma kutembea nayo. Soma gumu kaku, kling kling kwa bayo. Kakamana kupu moyo, megusa tu baton sio. Kwa mpambanaji kama binamu yangu suyo. Husio mziko mafala, ni mziko mataita. Unakweka kitako, unachaki, unakufundisha. Una feel the passion, zaidi ya telemundo. Mapanchi mengi atatacha kizima mdundo. Bye bye.
Chapo azima, nikaona tangalau. Nijue hali yako. Vipi po salama. Yanadhumu ninijue kama umzima. Adi nimesau. Shikamo heshima yako. Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka napambana. Ulinisaidia kudhurumu. ni makosa kwa rapana. Wasi kudanganye na picha za mitandao, ukaisi na pocho minume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo, nilisikega mnyomba isa yule fundi mao. Tayari ya mesha o, ila yote tisa kumi mwanao. Moyo ni nando wala kuwa mbali nawe.
I love you,
I say I love you mama.
Kesho kutunze mama, I love you,
I love you, I love you
mama, I love you,
I love you.
Mwezi
tisa tumboni kwa mateke mimtundu ulinibeba, ukajitwesha mgongoni upweke na uchungu ule waleba. Nikisema nikusifie sifa zako siwezi maliza, ninachotamani usikie kwa ajili yako napanga iza. Mama, sio mchana susiku, kukicha na kwenda resi, ila nami nipo siku, Mola tanfanya wepesi.
Chuma, wasikudanganye na picha za mitandao, ukaisi na pocho minume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo, nilisikega mnyomba isa yule fundi mbao. Tayari ya mesha o, ila yote tisa kumi mwanao. Moyo ni nando wala kuwa mbali nawe. I love you,
I say I love you mama,
mama I love you.
Nangaika ili kesho kutunze
mama, I love you,
I love you, I love you
mama, I love you,
I love you mama.
The International Boy, DJ Perez.
Do it. you tip on your toe, baby. Now I can get on by all night. La maca vina wake up, papala, papala. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her waist. Don't look out behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her waist. Don't look out behind for days. You know you gotta. 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 You know you gotta.
Wake up time lady. Wake up time lady. Kabla kuja kucha my lady. Wake up time lady. Kabla kuja kucha my lady. Nice in my daddy. Ukisimama kwa kucha my lady. Nice joto sio joto baridi sio baridi. Nakuwa katoto katoto unavyo ni fariji. Izo bingili bingili mpaka chini. Nakupa pingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini.
Wendo na mkosha. Wendo na mkosha.
Uminka.
Wendo na mkosha.
Uminka.
Wendo na mkosha.
Bebe ni pete na kimoko. Kisheti ninywe na chai. Wakusela kusema wanoko. Ni pete iwe ni shai. Bila era zizi nesi ningenye kasana. Ataka ni kutoe baby Copacabana. Ila era zizi unajuaga kwenye kabana. Ataka ni kutoe baby. Izo bingili bingili mpaka chini. Nakupa pingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini.
The International Boy, DJ Perez.
Matibabu na ule utamu kuloga. Bidusi wa bimbe kikweli kweli. Binjiso vyao visiona haya. Wivu wa songi wenye kejeli. Waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya pata upepo. Nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo. Kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama. Wasalimie habimada wabomo wenye blichi. Mwanza kona mpanyama. Haitomi ya na ileta kama ikiwa bichi.
Tumasa kicheka mbole mbole. Mbole mbole. Akinona kicheka mbole mbole. Mbole mbole.
Hebu mama usifanya sira pole pole. Pole pole. Dini henata kastara pole pole.
Nikikupiga na kucheki tu sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa na juu ndo maana bado uko bita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona sio ajabu kushindwana. Vijembe moja kwa moja kanme kuibia figo mama. Kichofunguni so nishagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Silete noma punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako utazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima. So manomo utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Au mwisho kupendana au ndo mfano kutemana. So milima sini watu pengine.
Yeah, 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 y
jaja, yo pretty jaja.
No, 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 no.
Jaja, yo pretty jaja.
No, no.
Jaja, yo pretty jaja, baby. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja. Jaja,
I swear your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I confront like John Cena. Atakama ni kiongo kusina. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, oh baby. Vitu, oh baby. So take this long up a wine.
Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja.
No, no, no.
Jaja, yo pretty jaja.
No, no.
Jaja, yo pretty jaja, baby. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja.
I hope you know say this sequence say where you got it for back in the make me the quick 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 baby quick 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 come to back here say nese nese zame ndani na rungu kumredi kipepepe kipepepe ooh la 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 your body fine know me you want you blow my mind. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Uchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Uchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
So take this long up away.
Kamoyo kanguka choyo. Kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule patapata tabu sana. Macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai. Kwa hii don't shazama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moya usiurahai. Kwa hii ndosha kwa mauna chotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Aja siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. Umeshikda urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we.
Oh mama.
Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kikwetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Akata
moyo kangu mie.
Nijipe.
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 Akata moyo kangu mie.
The International Boy, DJ Perez.
Yeah!
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Yo nakupa kitengo, kwa kufika malengo. Umesiba mapengo, kwa upendo upendo. Kipwana wana zingo, hansini vikao vya sindo. Mana, mrembo na kuchuza. Mama, na shukuru umekuza. Chanda, mapete na kutunza. Anama, moja ote wabuza. Na umesha nizima. Na yo love, mama yo, mama ya. Na umesha nizima. Sayari ngekwita kimondo oh. Na machungu ya kibongo. Na usiyape time ya kutipu wenyongo no. Mana mrembo na kuchuza. Mana na shukuru umekuza. Chanda chema pete na kutunza. Namba kuja ote waburuza. Na umesha nizima hey. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love, your love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love, your love.
I'm gonna be
kituwa nae Bango rumbaza, nina kesha nae Mingu wa mitindo siyo forena Dereva siyo lena Inashika antena, oh yeah Nishina sauli Lindo, lindo Macho kwenye shoa Kuchaka chua no Kani nogea Munga 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 Koleza na kuni moto chochea Munga 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 Akipiga kiki inatembea Munga 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 Soki china china za kikorea Munga 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 Akipiga kiki Napunga kipopo kopa kabana Na umeni lewa kama banana Kikusa kitufe mambo manana Uliko pita wemba yewe umeshona Kukaraiko, baikoko Kiba ukata kanga moko Chikigiri kiki moko Chora Nishina salimbo, limbo Siba nduki ngo Minayengo madro Oh yeah Nakesha lindo, lindo Macho kwenye shoa Kuchaka chua no Oh yeah Kani nogea Munga 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 Koleza na kuni moto chochea Munga 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 Kipiga kiki inatembea Munga 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 Saki china china za kikorea Munga 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 Kipiga kiki
www.djperez.co.ke